kuude nelaabe fasluol tatabol nyande fere pier be yohana nasti ay kaliru deyde jamdi tati wato wakkati wadugo du'a ha dammugal bi'etengal dammugal bongal wodi goddo bosdo diga danyiki mum de weti fu yimbe mako don dondo mo njojina mo ton gam o toro sadaka ha nastan e haykaliru nde o laari pier e yohana don nasta o tori be sadaka be cutimo pier wi'i laar min bosdo laari be be boddum gam o tammi be dokkan mo hunde amma pier wi'i mo
mi wala cede sam amma mi hokkete ko marmi be bawde yesu almasihu mo nasaratu mi wi'ima ya
nden pier nangi jungo mako nyamo umminimo law kosde mako kebi sembe o hafti o dari o fuddi yahugo nden o nastidi be pier e yohana nder haykaliru odon yaha odon diwa odon yetta allah yimbe fungi odon yaha odon yetta allah nde be anditi dum bosdo mo jodino ha dammugal bongal gal haykaliru gam torago sadaka be kaydini nde gorko go accay pier e yohana yimbe fu ndoggi jehi ha mabbe ha danki biyeteki danki suleymanu gam be kaydini masin nde pier yibe o wi'i
onon israila en ko haydini on koni daroton min on tammi gorko o fuddi yahugo be bawde amin malla be nuddinki amin na allah mo ibrahima mo isiyaku mo yakubu mo kakaji meden cuuji dani kanko teddini suka mako yesu onon be ko e modon on dokki yesu ha juude mawbe on ngullimo yeso pilatu konde pilatu yidi yofugo mo o boddo o labdo amma on gudinimo on tori pilatu o yofana on mbaro ko'e non on mbari jawmu ngendam amma allah ummitinimo diga mayde minin bo min don cedo hala ka bosdo o hepti sembe mum gam dalila bawde yesu ko on gi'i e ko on andi dum wadi gam inde yesu ummini nuddinki bosdo nuddin go yesu yamditinimo ha yeso modon on fu kadi bo derdam en mi andi ko on badi yesu onon e mawbe mon on badi dum gam on pamai diga boyma be kundude annabo en allah wangini dole almasihu mudum torro ko o wino latake gonga tuube ngailite ha allah gam ha o yafana on hakkeji mon nden kam allah hokkan on bawde nuddingo mo o neldan on yesu bo mo woni almasihu mo o subani on diga nane dole yesu jodo ha asama tawon ha wakkati allah tammi hesditingo kuje fu bana no o wi'i diga boyma be kundude annabo en senabe wato bana no musa wi'i allah jawmirawo modon nelanan on annabojo nder derdiraɓe modon bana o neldiyam sey on nana ko o wi'ata on fu ko moye mo nananayi annabojo o allah wurtinan mo nder yimɓe muɗum o halkan ko samuila e annabo en tokkiɓe mo fu mbino waɗan ɗum waɗi balɗe ɗe'e ɗum waɗi gam moɗon on nasti alkawal ngal allah waɗani kakaji moɗon bana no o wi'i ibrahima mi barkiɗinan yimɓe duniyaru fu gam dalila asgol maɗa non allah suɓi suka mum artinelugo mo ha moɗon ha keɓon barka nde oɗon waɗa on gaylito on acca hallende moɗon.